ngibingelele kuyo yonke imisakazi yomphakathi. Igama lami ngingumlamulo Isibongo Ngwakagoba. Namhlanje sila kwaMasitapele Sports Field endaweni eMandeni Local Municipality. Sihamba nomphathiswa womnyango wezokuthutha nokuphepha komphakathi. Ungqongqoshe ubaba uNduli. Namhlanje ungqongqoshe uqeda izinsuku ezingu 100 esiphathele lomnyango kahle. Sizwile kakhulu abantu bethokoze kakhulu ngendaba yama roadblocks nangendaba emaphepheni kade sihlole sizwa ukuthi impela hayi isiphithiphithi sesifikile. Abantu bathokozile bayabona ukuthi ukhona ushintsho olenzekalayo impela la kwezokuthutha. Ngoba kubiza nje ngesiphithiphithi kuyacaca impela ukuthi kulo 100 days osube nawo impela hayi cha ushintsho olukhulu umsebenzi uyenziwa impela kahulumeni. Ngqongqoshe sicela ukuthi usiphe osekwenzekalile kulo 100 days futhi ureflect.
Ziningi izinto esizenzile. Siqale ngemgwaqo ebesinikeza ama bridge ngomsethula ama contractors ukuthi akwazi ukuxhumanisa umphakathi endaweni ehlukene ubaxhuma ukuthi masakhe ama bridge baxhumane nezikolo nama clinics bayele emadolobheni abaye emadolobheni uxhumane nezigodi ezahlukene namakhosi ahlukene. Lokho sikubiza ngokuthi impilo engcono abantu abayizozile kulezi insuku nje ezikhulu ke siphinde futhi sahamba sahlola ukuthi umgaqo ekhona yakhiwa umnyango imaphi manje uyophela nini umgwaqo ukuze bakwazi abantu kuhamba ngokukhululeka. Ezinye zezinto esitheya sizenze lento kodwa ke futhi njengoba uzokhumbula msakazi ukuthi omunye womnyango engiwuphathisiwe ukuphepha komphakathi. Ubugebengu buningi akuthanga kongena mina kwahama kodwa kayi sikhiphani nkani nabantu abayigebengu yona libonene ngoba laba bantu benkosi nabantu beprovince angifisi kube khona isixhongxhongo esiyodlalela kuzona. Zikhona ke ibhiliyoni engibe nazo zokuthi bebefa abantu afa amaphoyisa abulawe yigebengu nalapho futhi besisifikela qathatha. Saphinde futhi sahlangana namaphoyisa nawo wonke ama-law enforcement agencies ukuthi njengoba kukhisimusi manje abantu emgaqweni abanye badrayiva bephuzile abanye badrayive ngesivinini sesiyakhila imigaqo emihle bese beyalimala abantu beyafa emgaqweni. Sakhanda ama-roadblock sabavala abantu bagijime sayikhanda-ke nemigaqo. Uyabona-ke namhlanje nginomnikele engizowenza kulolu suku lwekhulu ngizowunikezela la emandeni lo mnikelo. Uyena Black Friday wabo abantu bala angithi limnyama leli tiyela no Black Friday kuthi u-Black Friday manje kuhlangane konke-ke kunama-common denominators abantu abenza i-mathematics bayayazi le nto engikhuluma ngabo. Sizowunikela-ke lo mgaqo siwethule emphakathini umphakathi walana-ke emandeni namaphethelo emacambini wokuthi abahambe bayojabula ngoba kunebhishi la bahlale baphepha amaphoyisa azobethe echithisaka. Umuntu ofika ahambe kulo mgaqo wethu siwunikela kubo ahambe ephuzile uyochama uphuze. Umuntu ofika athi uzokhuthuza abantu uzobabamba inkunzi uyobabamba inkunzi la uyolala esitshwetshwe. Kodwa ke futhi ngiyabeluleka abantu nawumba ubani uzosebenzisa lo mgaqo ngoba cha uma kukhona inkinga abanayo abantu like befuna amanzi abayi kusiduduzo lapha kwi-district bangafuna amanzi bangawafuni la emgaqweni abe khona la emgaqweni. So bangalokuthi bagcwalekele emgaqweni uma befuna amanzi. Ngiyazi ukuthi amanzi adingeka kodwa baye endaweni okuyiyona abazokwathi uma bekhuluma balaleleke. Nami bangakhuluma nami kodwa umgaqo wami abangalokuthi bawuthinte ngoba kufanele bawugade bona ukuthi akufike abantu bazowumba. Lo mgaqo-ke ngike ngaba usihlalo kwakhongolosi indawo isikhathi esiningi la kwakuyibhugu sikungakwazi ngisho ukuhambeka ma kuthi wakushona umuntu la kwakufikwa ngalezo y'khathi iy'moto zishiwe entabeni kuhanjwe nesidumbu kuyo bayongcwaba abantu. Namhlanje bayakwazi ukuthi kulo mgaqo lomkhulu bakwazi ukuze bazofika emakhaya. Sizoyenza imigaqo asigcini ngalo ngizwile nalo emandeni ukuthi futhi uma uphuma emandeni ubheke nembe
nentshumayelo yakho labo bonke abafundisi
sowenza nawo
abebekhulekela
sesiqalile la siyeza
iy'hloko ezahlukene ngiyathobela kakhulu.
Sibonge baba.
Emavikini amabili edlule bekunento okuthiwa uBlack Friday.
Babuntuli. Ama campaigns.
Mina wami uBlack Friday yilo.
Phongolo.
Sesaboneke nje ngosuku.
Akhona namanye.
Kwase kuba yinamhlanje nami. Inkonzo eshibhile yamahala. Engithola ngaphandle kokunikela. Yilena ke ngiqoka ukuthi ngizoyenzela la.
Ukwashisa abantu bangashayeli ngesevinini. Kukhona ke into engifuna nje ukuthi bayiqaphele mase kungena amabhodi.
Kuyiqiniso
ukuthi hashtag
isilo sihlale simemezela njalo ukuthi abantu baso
automatic yagijima
abangaqedani
phansi. Hashtag
uNdlunkulu
wena
mhlawumbe uyalesebenza kakhulu nalo.
Mawuthi ngidla magalani ayiveli izihamba idlala magalani wena uyiphula uyidlisa magalani. Ngisazoqhubeka futhi ngibaqwashisa abantu ukuthi abashayele ngokunakekela, ashayele imoto yakhe aphinde ashayele nezinye imoto. Bahloniphane abashayele emgaqweni, impawu zemgaqo zihlonishwe. Yesibili yokuthi abantu besifazane akuyona i-punching bag. Lento gender-based violence, ufika umuntu umkhohlisa ukuthi uyamthanda uyaphenduka ngakusasa uphenduka uyibhola kuwe. Abama abantu ukushaya abantu besifazane nokubadlwengula nogogo babaphathe kahle. Nabantwana babo babaphathe kahle abantu ngoba abantu isikhathi esiningi iy'ngane ezidlwengulwa abantu abahlobene nazo omalume. Abantu besifazane bathola sebefile babulawa abantu abasuke bezitshela ukuthi bayathandana nabo. Kodwa-ke futhi enye into engifisa ukuthi ngisho isazoba yikhampeni evuta uphondo ukuthi ngihambe ngiye ema-rank ngiyoqwashisa abantu abagibela ema-rank ukuthi i-HIV yabulala kuzokhandwa ama-clinics azoba omahamba nendlwane azokwazi nama-welfare ukulekelela abantu abagibela ama-rank ngoba baningi badala bancane. Ngisazoya futhi ngiyobaqwashisa abafundi abasembonini yamatekisi. Ngisebenze kahle nabo futhi ngisafuna ukuqhubeka ngisebenze nabo. Ngisazoya ngingene ngiphume kuwo wonke ama-rank ala KZN. Ngisazoya-ke nasey'teshini ngiyasho noma ngiza mangithanda ngiyasho uma ngithanda ngiza. Uma ngifika engaphelela amaphoyisa ngi-check-e kwi-15 ukuthi nisayineni mangaki nitheni khona nibathathu ngempela nibafana nibe nibathathu ukuze sibe neshore ukuthi umuntu uyakusayinela ukuba semsebenzini asayine esephuma emsebenzini.
Mphathiswa usathinta le yasemarenkini, eyiphi indima abangayidlala abagibeli uqinisekisa ukuthi nabo bayasiza kakhulu ekutheni iy'ngozi zikwazi ukuthi sehlike?
Iy'moto emgaqweni akufuneki zibe ngama-over lokuthi sivume ukugibela imoto ye-overload. Akufuneki futhi bavume umshayeli eshayela ngesivinini bangamtsheli ukuthi ushayele ngesivinini. Ngingangezwa-ke kuthiwa khona into abayishoyo abantu bathi khipha igiya mshayeli wini wayengayo mhlane. Abazi noma uyalunywa emhlane kodwa abantu abakhipha igiya angazi iphuma kanjani igiya. Abagibeli abayeke ukuhlohla abashayeli ukuthi abagibele kodwa abagijime. Kodwa-ke ngibuye nakubona abashayeli. Ngiyabonga ukuthi ozondi nawo wonke abafuthi abangama taxi owners banezinto abazenzayo ukuqwashisa abagibeli, ukuqwashisa abashayeli babo ukuthi babaphathe kanjani abagibeli. Ngiyakuthokozela kakhulu lokho, kungathi kuyaqhubeka siqhubeke nako njalo.
Nangawo wonke amandla singaphiwa
wona umuphi umyalezo nawo ngoba nje abantu bethi festive kuDisemba ongawudlulisa nje kulo nyaka basesiwuphetha.
Shayelani nizibheke bashayele emgaqweni, nihambe nina nihamba ngenyawo, nihambe niqaphele ukuze kungathi uJanuwari abantu benkosi besaphiphile. Amaphoyisa awabambe yonke into esuke iphambana nomthetho like KZN. Uma ufike KZN wacabanga ukuthi uzogcwaneka
uhambeka. Kodwa mabefika isimo singavumi kunobugebengu, kusho ukuthi labo bantu bazotshala imali yabo KZN. Imoya yabo ingavumi. UNdlunkulu usekhulumile ngebhamu. Kuthi nje phela ngoba uNdlunkulu ngeke ngisho ukuthi sadla amatha wodwa sonke. Kodwa for ukuthi nje uNdlunkulu wasemathini. Angiboni ukuthi ngabe ngiyaphazama ngoba indawo ayiphethe vele isemathini. Ndabezitha. Kodwa ngoba niyazi ukuthi nijahile ibhamu lezi ke zikhona kune amnesty ngolwesihlanu esivumelene nondosi ukuthi abantu abaphethe ibhamu ke sibanikeze amnesty kuze kube uMay ukuze after May sesiyohlangana nawe ke ngiyaxolisa mfundisi sesiyohlangana nawe esikhaleni kwamfundisi uNtombela lapho siyobe singesenalo uxolo ivesi elifundwe kubaba uNtombela ngiyakwethemba ukuthi manje umuntu kaNkuluNkulu bengivele ngikwazi kodwa namhlanje kudlulele ukwethemba kwami ngoba bekufanele ukukhuluma ngezwe elikhuluma ngesikhala sakwaNtombela kodwa vele wakhuluma ngesikhala nje la noma ubani kodwa ngiyazika ukuthi kuthi uNtombela wazi wathutha la wayekhe khona ngoba abantu baxabana jointin bazohlangana esikhaleni kwaNtombela wagcine bona ukuthi hayi la ngizothela amachaphazela mahlobo ngiyabonga kakhulu bafundisi bami abazalwane benu ngiyazi ukuthi namhlanje nginilimazile emnikelweni ngoba ngeke banikele laba bantu ngiyobabela kodwa ngibonga ukungibekezelela lo mnikelo nizokwenza nina mkhulu esizweni sakithi KwaZulu Natal ngiyabonga kakhulu enye into engenze ngifune nina abafundisi nani bazalwane ukuthi kunalento okuthi unembeza kwi-department ikhona i-budget iwu-10 billion kodwa imigaqo mningi egubhekile nefayo namabrinji ahambayo ayiwushintshi le budget unembeza umuntu kukhona yaka-community safety and licensing salesikhala no Dr. Maseko nabafowethu labo omnqayana ngoba ngisizwile lesi sibongo kungenzeka njalo khona umnqayo wangempela ngoba awukwazi uvele ube nesinciphiso nje engekho umnqayo wangempela hayi mina namhlanje ngibanginamuntu akukho muntu nakubafundiswa uthi ubheki ngoba phela kunongqongqoshi akwazi uba ubheki nongqongqoshi abe ubheki ongenani ngoba ubhekani usuba ubhekike uma ufika altar ngoba altar ayisekwindawo yakho-ke le nami ngiyazi ngungqongqoshe ngapha kodwa ngala enkolweni ngiyazi ukuthi bakhona ongqongqoshe bayingozana-ke bafike babe uminista la emhlabeni nangale phezulu la ungazi ufike khona so uma kwaba undermina eyi uyoba senkingeni mina nje hhayi ngeke mina ngabona le khona sekuhlala ungasuki kuye hhayi ngeke ngisuke kini mina abafundisi ngoba akekho nje umuntu ongathi uma sekuthiwa kuyongena ezulwini kuthiwa yumphemba angeke angena hawuba futhi ningazi seniyothi nje hhayi nina nangiculela leli cule ethi woza kujesu noma uma nikiniki ukuze ngikwazi ukungena ngiyesabi ukuyinikela ngifuna ukukhuluma ngonembeza ngoba yinini engazi ukuthi nizokwazi ukukhuluma nonembeza ayikho into esingayenzile ukufundisa abantu ukuthi bashayele kanjani ayikho into esingayenzile ukuthi bangagwazi abanye bagqilaze abanye abantu kodwa izinto eziqhubekayo lezo manje unembeza uma ukhandeke kahle into enhle ngonembeza noma abawukhandekile kahle unembeza uyakutshela ukuthi yabo njengoba usukuyaba ngumdlengula lo hheyi uzoboshwa njengoba ucabanga ukuyobamba inkunzi nje uzoboshwa uyibambe inkunzi ma usuboshiwe unembeza ukutshela ukuthi hheyi kodwa uyazi bengitshelile njalo ungene nawe etilongweni uhlale nawe ngaphakathi ngikutshelile ukuthi uzoboshwa buka-ke manje ukuthi sikuphi kodwa awunankinga ngoba uloku uhleli wena kuwe ngoba noma usungaphakathi ejele uma ungayiphathanga kahle ngeke uyithole iparule uqhubeke ungayiphathi kahle uthi ufuna iparule ma sewenza uhafu wesigwebo ungayitholi pha uthi unembeza kodwa ubuzoyithola kanjani iparule ngoba wena umthetho wakho awumlaleli umthetho wasejele now ngizele kunini abafundisi nani bazalwane ukuthi ningilekelele silwe sonke le mpi ngoba akekho umuntu oyosilwela ngikhulele enkonzweni mina futhi niyangibona nje ukuthi uyangibona nje mashobani ukuthi angiyona le nkonzo yakho nami nginezami izevatho so eyi ngayilaya kulo sisi hayi ngeke ngiphinde ngiyagcina ngcike ukuthi ngize enkonzweni enjengingemvethe kodwa sengiyokwevatha kwenye indawo uma nicaba ukuthi nizongibona la kwanongoma ithi ngisheshiseni ngenza i-disclaimer ukuthi umcimbi angiwulethanga la ngoba kukhona abantu engihlobene nabo nocabanga ukuthi njengoba kunodadewethu eyusekela meya ngilethe umcimbi la hhayi angenzanga kanjalo njengoba kunomphemba ela ebaqulusini hhayi angilethanga yiloko ngoba lapho evuna kukhona ishangane elathatha udadewethu angiyadlala abashana bami ngokuthi ngiswela Vamang Lula Langal and Tichua La Pelunian, you're telling Kuga Mabang. Sang as an I told. I withdraw. That wrong. You can look in and enter together. Let's enter tongues with the languages and you 1 minute. Eyokuqala ngiyazi ukuthi seniyenzile sesidlulile kuyona kodwa ngicela niqhubeke nikhuleke ningami ngoba laba omphembu uzobe ngasangazi nje sompisi ngo-2021 lobe lingasangazi iphela balwe balobe kuyiphathe eyodwa abantu baze babulalane bekwi-organization eyodwa bese bebiza untuli kodwa bakuyiphathe eyodwa angazi bafuna kungene kanjani ngiqale ngobani ngoba Ngothi ngithi ngiqala ngalokuthi hayi usuwena kushuthi usuthatha isayithi kushuthi usuzomjoinisa enye inhlangano. Kodwa bayangifuna futhi uma sebedilikelwe amabridge. Uma Phisi uvela athi hey baba ibridge lase engapha emondlo lihambile. Uyangifuna uma sefuna ibridge bese efuna ukulivula yena kodwa. Ngeke ulokothe ndodana. Hayi hayi kimi. Hayi kimi inkakana nenkakana lidla imsundu yangakubo. Ngifika la ngisuka ngalena kwa 10. Abantu bakhona bafuna nje ukubiyela ukuze badle. UNdlunkulu uyazi nomfowethu uMashobane oyiso lesilo ukuthi silo sipassionate ngokulima ukuze abantu bangabulawa indlala. Nangile ke kulabo abantu balapha ngoba Umfowethu Nyembe uThami dala wayivama ukhala ukuthi bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe Now noNdlunkulu umntwana uZebu naye efuna leyo nto Bangicela ke behlangene necouncilor kenzela ukuthi ngideclare ningalilwisi icouncilor ngoba nomntwana uShenge uyazi ukuthi uChampion munye la Bakhuluma ngama bridge ngathi kodwa councilor Mawufuna baweleke abantu lapha bridge nizokwakhela ngoba ukwakhelwa imphele. Kodwa mabelo nawe bangafuna ukwela kuleli bridge bayeke bawele amanzini. Uma ngabe umfulu ubathatha bazobuya kuNtuli bazothi Ntuli sifuna helicopter namaphoyisa abazotakula abantu. Manje ayikho enye indlela. Asikhulume ngentuthuko silapha abantu baphila abantu badla abantu ukuze bakwazi ukusivotela bephila sonke ngoba iqiniso ukuthi abantu abayidli ANC. Abayidli IFP abayidli ke sekunane EFF angazidleka kanjani ngoba ibomvu abayidli DA asebenzeni ndawonye yaba lomkhuleko ngiyabonga dadewethu ungibongele kushenge owumeya we district ukuthi akudedele uzommela ngiyabonga dadewethu xabhashe ngithola lenyike ikpage ngawe namhlanje mngani wami Hey, sivame ukutabana nalo sisi. Makuthiwa nje kune by election ngibona sayiphithizela. Ngithi ayiphithizelela lapha wena. Abasha. Inkinga unegqubu. I withdraw. Cha, wake wangikhumbuza enye into engangimethembisa ukuthi hayi le. Le wadi lena isihambile. Esekela me wathi ngizokufonela ngo half past 12 ebusuku yavele yahamba le wathi ngavele ngavala ucingo ngiyavuka ekuseni senginama miss calls amaningi engiyifonela ngiyithathanga le number yakhe ngiyifonele le number athi hayi ngikutshelile ngikutshelile ngithe unegqubo umngane wami wathi hayi ngine memory sharp Manje ngoba usasifundiswana uvele wathi unememory. Kodwa ngicela nikhulekele ukuthi amaparties ewodwa abangalwi bodwa. Vele ikhundla ibekiwe zimbalwa. Ngeke bangene bonke. Kodwa futhi ngicela nikhulekele kwa one ama political parties ahlukene. Ukuthi azwane. There's one thing enziwe yi-IFP ne-ANC eJohannesburg eGauteng. Into okufanele sikhulekele ungene lemoyana lakuthini. Ngoba angibazi abantu balalela kanjani lokho kuyi ANC naloko kuyi IFP wake wathi ushenge songcwaba omunye umuntu wathi ngiyazo nje kuthiwa nginamahlonga andlebe kodwa wekho amahlonga andlebe adlula we ANC nangu nyuma lemo womkhombe eduzana angazi ukuthi sizwa kanjani angiqale kulabo abaka khongolosi usha ngihlale sho njalo unesiqoko sakhe sifakayo sinoluthuli sinomongameli baseZambia angazi ukuthi yebo phela ngeke akekho umunye angamfaka ngoba akakabikho umdala enkatheni ngeke kodwa futhi afake sakhe umuntu oyihlonipha yinono nje leliya liyazi ukuthi ipolitiki uyidlala makuyikuphi now uhlale sho njalo ukuthi waqalaphi yena manje angazi ukuthi ANC uma ingakujabulela ukuthi uyashushenga kafihli ukuthi waqalaphi mina ke ngisengibe nesikhathi ukusebenza naye umuntu engimhlonipha kakhulu sake savalelwa ngathi ngivelelwe savalelwa yilift sakhe sisebenze eCape Town eParliament eCape Town la ngivalela naye hey hayi ngabona ukuthi ngisengxakini lapha kodwa kwathi late mase livuliwe ilifo I mean abeso ntabukela buntuli laba ngoba mina kube nje belingavuleki ngifikelwa uphiswa kushobinga bezovela ngishobinge njengoba sengimdala uthi utabukela mina ngoba ngisemncane ngizosaba ukuphoxeka ngawe lo mkhuleko ngicela ni uextende kuleyo nto okwesibili ngaphambi ngifika kokugcina kunenkampani enkulu e-RBM iyefuna ukuphuma kunabantu abaningi abaqashiwe namshona la kanongoma bakhona abasebenza khona bayephuma yahamba ngalombango khona kusho ukuthi abantu bazobuya bazohlala emakhaya bangasebenzi naye enye ingxenye ngicela nikhulekele bafundisi ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi akuyona itereni yenu kodwa iBhayibheli ithi umhlaba ungokaJehova ala kwawo yizo nabantu laba bakhile kuwe ngawo ke usungihlalisa phela banezitayela abaphathi bohlela ngaye ngizazi kahle kodwa kokugcina bafowethu nodadewethu ikakhulukazi nabafundisi kukhona izwe eBhayibhelini elithi uNkulunkulu eyala abantu bakhe ukuthi akathandi ukuthi mabelwa bedlana baqedana Hey lena ngiyacela ningikhulekise ngoba angiyazi kuzokwenzeka kanjani. Izolo uNkulunkulu ungisizile ngokuthi ibandla lamaNazareth alingakwazi ukukhipha isidumbu. Bengicabanga ukuthi ukhona ozoba khona omele amaNazareth la ekukhulekeni ngoba ngiyazi ubengeke ayishiye leyo yokuthi uNkulunkulu abasize nje. Kodwa mina njengomuntu ophathisa umnyango wezokuphepha ngiyacela abafundisi ngibe nendlela eyani eyafika kuSolomon yokukwazi ukuhlakanipha ukuthi uzongena kanjani lapha ngiyabazi bonke amasayidi omabili ngiyawazi bayafika abantu ndlukulu bangifonele nalabo abangawina ngenkantolo bathi hayi si right lento kaduyisha ngisho ke umuntu yamanga ungaba ukuthi iqhelelene nje neqiniso Now nalabo abafika ngalabathi sinencwadi ngithi but bafowethu incwadi ngeke isivike isibhamu ngiyacela ninginike ithuba lokuhlangana nani noma ngabe kuthiwa ngizohlangana nabanye ngapha kodwa futhi ngizoba nenkinga ukuthi ngizoqala ngawani ngoba bazothi uqala kanjani kulaba vele wena saw kukhona into evama ukushiywa ke bengithi ngifuna ukuyisho ngitshele la labantu be IFP engibabona la ugwala wake wathi ukhandwe umasipala iANC yaletha ukuthi abantu abameleleke nenhlangano zomphakathi nani kwaba khona wathi athi nosimele SSP simele ikhosato ugwala wathi hayi asizurojwa lapha uyabona nje laba bekhosato abantu bameli ikhosato uyabona nje ngisho amakhalabo ukuthi ukhongolose la yingakho nami nginibingelele ngoba noma wathi udeputy mayor noma uacting mayor Ngiyabona nje ukuthi hayi la kunomboko la. Lempi yaseNazaretha ifuna sikhuleke sonke. Hayi ngiyakubona Nkosana. Hayi sengiyakubona Nkosana. Ngiyacela bafowethu ninginikeze ileadership yasebhleni, ileadership yase Thembezinhle. Ngoba ngiyayisaba into engahle yenzeke lapha ngiyayesaba into engasenzeke lapha ngiyazi ngihlakaniphile kakhulu kodwa ngiyacela nisikhulekise niyokhulekise namaNazaretha ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi kubulalana abazalwane and abantu esithembele kubo angazi noma ngiyakuphoxani kodwa angikholwa njengoba njengoba unje nje kusho ukuthi novaseline uthe kancane abantu okuthi uma sesineyinkinga sihambe sibe onikodima siye kubo hhayi akumina ngedwa waye uMandela wafika wabuthola ubomongameli waye uJZ wakuthola waye uCyril wakuthola waye uzikalala wakuthola ba waye uBheki wakuthola wakuthola seke waxoshaka uBheki uBheki icele hhayi nami nganikele ukhona ngintombazane yeyi ngihlupha kabi kabi thayi hambe yonikele onyazini ngaze ngathi kuyo yeyi njengoba uthi njalo akunikele onyazini anti manje nibaningi ofuna ngiye nasekuphakameni ngiye nakumpanza lo wahlubukwayo ikhandele lakhe layo manje ngoba phela kukhona nencoyincoyi yazama nayo manje kusho ukuthi ngagcina ke kodwa ngoba ngiyipolitician kofuna ninikele kubo bonke ngoba mina ngithi ngiyakwa equality ngibatreat ngokufanayo abantu ngiye kubo bonke bese kuhlangana ithunywa ke zasese abese ke zinginikeza ke kodwa ke baba ngifisa ukuthi ngoba ngitse ngikubonile ukuthi ukhonze Nazaretha ngiyabacela ngiyabafundisa kodwa iBhayibheli engilifundayo lithi ayikho insindiso ngomunye ngiyacela ukuthi nizikhulekele nani ukuthi nedlule kulesi simo sizodlula nginama 8 years kodwa ngifuna ukwatshela abantu abazobe ngihlangana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi benze njani ukuze sikwazi ukudlula sidlule ngokuthula ngoba baye bathi labantu abakumabe khohlisana abakwaKhongolose bathi uma wenza kabi amathambo kaThambo azonyakaza anganganyakaza ngani kuwamathambo vele kukhona neculo ethi uma kaNkosi wathatha uHezekiya wambeka endaweni awazi unganyakazi mase kubizwa inkosi bafundisi silekeleleni ngisuze ngahlukana no ngithanda jalo ngothanda nana yenja jalo so thandana Tanda na na ye Kuna la na ku Angi soze ngahlukana